Ona leila ana atoa tonu ia i le fitu se fulu ma le lima tausanga o le osofa inga i Apani. O vanga aua Amerika i Pearl Harbor i Hawaii, ma amata i le vaenga lona lua o le taua lona lua o le lalolangi le faaingoi na foi o le taua i le Pasifika. O le osofa inga le nei, nei wai ina a wai vanga aua Ausetalia i le taua i le Pasifika, e langolango ia Amerika, ma amata i le feangainga o le puipuinga, e pei ona faipa anga i nei atunu ue lua. O le peresetene o Amerika, i le teimi o le osofa inga o Pearl Harbor, i le aso fitu o te sema afe iwa se lau fasa fulmalatasi o Franklin Roosevelt.
December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
Franklin Roosevelt, le peresetene o Amerika i le afe iwa se lau fas fulmalatasi. E owa i le toa lua afe fita fita Amerika na maani liu, ma le owa i le toa tolu afe na maanu nua. E lua se lau vaale le taua Amerika na faale angaina, e faa vaa tau, ia atoa i le tele o isi mea toa tino le militeri. Na awai i Pearl Harbor i le asoana leila, nisi o fita fita na faa sawina mai le osofa inga Japani.
The fireball got us all, and sick. We got a hold of a sailor on board the vessel, and he threw us a heaving line, which is a heavy line with a weight on it. And we tied he tied the heavier line on it. We pulled that across. We proceeded to go hand over hand across to the vessel, about 70, 80 feet. I don't know how I made it, but I'm here.
Ailena Olivao Japanin ma Americana fiai. Ina ua mai ala taua. O le li o Professor Richard Waterhouse o le Universite o Sini e whaapitoa alona tamai i le tala whaasolopito au se talia.
The news was in the afternoon papers of December the 8th and certainly in the morning papers of December the 9th, all on the front pages, of course. It was also on the radio on December the 8th. What is really interesting about all those headlines, and I've read the headlines of all of the major Australian papers, is that the emphasis is not so much on Pearl Harbor, but on the simultaneous Japanese invasion of Malaya.
Na saunoa fo'i Professor Waterhouse, o le tūlanga la matia o Ausetalia mai le malosi fa militeri o Japani. Na amatayo na va'ai Ausetalia ya Amerika, o sana pa anga i le taimi o taua. Ai wale eto e va'ai fa pena ya Peretania, e pei ona ia i le tele o tausanga ai le i faia le osofa inga Japani i Pearl Harbor. E le ngata i lea, na fa'ato ai loa i Ausetalia nei, le malosi e mawhaio na o iai le militeri a Amerika.
From about late December onwards, Australia increasingly began to turn to the United States because it was realised that we could no longer rely on Great Britain. And then what was reported in the Australian press was the figures that the Americans were quoting about how many tanks, how many aeroplanes, how many guns they were going to produce. And it was just mind-boggling. So, and it was that moment that made Australians realise that this was really the greatest power on earth.
E pei ona si lafia, o le taua na ola ina uoso fa ia e baile le taua Amerika, taulanga o Hiroshima ma Nagasaki, Japani, e whaonga ina i nipo mu atomika. Ai le vau Japani ma Ausetalia, na saunoa Professor Waterhouse, e le i longa lava o na whaangaloina e nisi o fita fita o taua, le sa wā tele o le militeri a Japani, ia i lātou.
The way the Japanese treated prisoners of war was particularly vile. There's no getting away from it. I mean, for example, Australian prisoners that they took on the islands off New Guinea, they tied to posts and used as bayonet practice. So, yeah, that sort of has still remained, I think, in the Australian psyche. And I think the other thing that's a bit of a problem is the Japanese have never seemed to be as apologetic or as regretful for what they did by, first of all, starting the war in the Pacific and then by the manner in which they conducted the war and their treatment of prisoners of war as the Germans have been.
Professor Richard Waterhouse o le mataupu le history po le tala wha solopito I le Universite o Sini. O le wha iunga o le maasina nei, e asia siai le pāle mi o Iapani, Jinzo Ape, I Pearl Harbor I Hawaii. I se whamatalanga mai se so upu ala na whainga mālo o Iapani, e le o iei se whamoe moe o Jinzo Ape, e whaato ese, ona o leo so whainga e lona atunu ua Pearl Harbor, I le aso fitu o te sema, a feiva se lau whaasa fumalatasi. Lo whamoe moe foi, e feiloa iei ma Barack Obama, I se tasi ona tiu te mulimuli, I le tofi peresetene o Amerika. Le pāle mia o Iapani, Jinzo Ape.
I will visit Pearl Harbor and the USS Arizona Museum to pray for the war dead, never again to repeat the devastation of war. I would like to show this strong commitment towards the future to the world.